Olo e mafuta male SBS Samoan. Olo unai nei le National Children's Commissioner se whainga tu whatasi e mawhaiana whaatun tonua i talavou o latou sori tu la fono o na whaimaile komisina lo o mauma wai tupele lautele o na ole loka ino i atamaiti. O wala awai nei mo se fuafuanga e so oai le atunu, National Plan, ia whaalelei ai le tūlanga tau le whaamasinonga mo tupulanga talavou, a o whai ai le fonutanga alo ia o se tete ma teritoi le atunu, a meiseo se mata upwede i le vatu nei, na soosola e se eni talavou se toa lua na tau fia i se no fuanga i Victoria. Oi lātou o loo whinau mō tupulanga talavou o lātou wala au nei, mō le toe whātulanga ino le Youth Criminal System, e so ala upule ai mata upu e pei o le au whainga anuenga, ma nisi o tūranga o yeino fuanga e au fia i mata upu nei. E ui o loo whaeloa i whaamaumonga whalawa i tele, le au whainga o tangata talavou o loo ino fuanga whaasala, ma e fōringa o whaititia, ai o loo ania e pea o le tūlanga lava leo loo iai mō talavou apoliki o loo solia le tūlā fono. O le ofisa sili o le Jesuit Social Services o Julie Edwards, wa ia whaeloa i le SBS a tau fia tangata talavou i le vaainga leo leo, e ono avea o se whaatatau e le i se tūlanga le lei.
We think that the system overall is designed in such a way that's not conducive to young people's needs nor to creating a safe community for everyone. And there are some key directions where we think need to be taken in order to reform the system. We don't have a model that is strongly focused enough on the health and well-being of the children, and we are talking about children. So what we'd like to see, essentially, is the early prevention, early intervention strategies. When a young person does touch the criminal justice system, stronger diversion programs and support for them and their families to keep them out of the system. That does include restorative justice programs, but a range of other diversion programs that we'd like to see in place.
Whai mai ai, e le te tauna iei se tamaititi la lulu se furu whātausanga e te tauna whāwhare puipuina, mai o tamaiti e le te tauna tuuina i lalo le system o loo tau fiaitanga tamatutua. O le popolenga o le komisina o au mo tamaiti le National Children's Commissioner Anne Hollands, ona e iu ina umane wo o i tamaiti e taise fulu tausanga wo o atu i whaasalanga. Whamaia ia e te tauna ngā ioi wawe nei le malo e whaamautu o lo o le leile tausinga o tamaiti o lo o tau fia i no fuanga whapea.
The evidence shows that locking up children does not stop crime. So we're actually also not keeping the community safer through this money, these methods that we're using. We're actually wasting public money. We need to be implementing approaches that have evidence of success to reduce youth offending.
Nei e tāua fōi le taulai o le sila sila i le toe whaaleleia o leo langa o le alango lango ai tangata talavou, pe a whai e toe fōi atu i le community. Ma ua wala au fōi le komisina mo se ngāio i ngā wabe e whaia e whesoso nei i talavou e iei whaale tonu tau ngā se ngā sore mafou fau.
This really goes to having a plan, a roadmap for reform that looks at the basic systems of support. I'm talking here about health system, mental health, education system, social services including housing. You know, these systems need to be better designed to meet the needs of children and their families who are most at risk.
O le te minei o lo su e su e le ofisa o le whaamsinonga a Victoria le mata upu na tūra mai, le ua whetau wa inai le sosora ese o talavou e to olua mai le Malmesbury Youth Justice Centre i le whaai ungo le vai asu teruai. Whai mai le leo leo su e su e Julianne Goldrick, mai le ofisa o leo leo Victoria, o le sa e ringa le sa whai e le te mina tūra e le whaala milave, a le la ua maua umai la ua ia.
These men are not believed to be violent, however, members of the public are advised not to approach either. Instead, contact 000 immediately.
Na fesidingi ai le Premier o Victoria Daniel Andrews e whaatatau i le nofuanga le Malmesbury, ma sa ia ta uai popole ngai le amata upu.
There'll be a thorough review of what occurred at Malmesbury. What I can say to you is that security at that place was like shoddy, doesn't cover it when we came to government. It was needed to be upgraded and was upgraded substantially, but let's find out. I want to know exactly what's gone on there, and if there's further improvements, further things that need to happen, then Victorians can rest assured we'll get on and get that done.
O lo ye se si no fuanga fo fa pe mo talavo wa fo si ne Victoria le fa mele matanga rengo fa msinonga o lo au fi ai le toe fitu na ingo le justice system. E Victoria wa fo toi na ai le IPAC po ole Independent Board Based Anti-Corruption Commission le komisi tuto tasi su esu eina fa inga le sao le fai o nisi ngā nuenga fa o popo e tari atua i popolenga pe fa pe feo na fesanga i leo leo matalavou a poliki i le teimi e tapu e nai pe pu e nai fo i pe a fai e solitu la fono. I se tali le lipote pe na fa alau loa wata wa i leo leo Victoria wa fa alau tene neila lato por kalame le Aboriginal Youth Cautioning Program le anga i sa au le fa didiwina mai o talavou a poliki mai le system solitu la fono o le criminal justice system. I se pepo fa mtelanga wa ta wai le vaenga o leo leo lo o lato ngā rurue i le fa'a le o vaenga e tau fiai ma ia fa'a popo feso soani mō tamaiti a poliki e ave nātu i lalo le vaenga leo leo. O le feilo inga lo ia sirio le atunu sa fa'a tautai le vaiaso na fa'a mai atu nei na tala noi nai le mata upulea ma fa'a ilo ai le lo ia sirio le federale Mark Dreyfus o le ngā rurue fa'a tasio se tete ma te vitowi i mata uputau le tūla fonoma le amio tonu e aona ave iei le fa'a mua mua. Na ia fa'a ilo a fo'i o le tele o le faya so o fonu tanga o le auna ia ai ma le tali mai le atunu i mata uputau le tūla fonoma le amio tonu e meise e fo'i o le saunga le mua o le tū pao tama i ta'i ma whanau. O le ripoti na tuu fatasia Stephanie Corsetti mai le SBS News ma fa'a liwi na fo'i molo si la fia.
Like, share, ma fa'ali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.